gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka mudane Cabdikariin Axmed Xasan ayaa sheegay in jadwalka doorashooyinka qaranka ay shaacin doonaan toddobaad gudihiisa. Mudane Cabdikariin oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka ay booqan doonaan goobaha loo qorsheeyay qabashada doorashada qof iyo codka. Sidoo kale mudane Cabdikariin ayaa ballan qaaday in guddiga ay ka shaqeyn doonaan doorasho hufan oo xalaal ah, isagoo codsaday in bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ay ka gacan siiyaan hanaanka doorashooyinka la doonayo in dalka ay ka dhacaan.